bube tiga ni salati korokara ni falaki misi fana ni moriya shushungu karamogo yan tɔɔrɔ walayi bilayi gɛnsɛ ka di ala ye ka tɛmɛ bi karamɔgɔ kan gɛnsɛ de bi banmuru ta paseke k'i sera ka calen ma bi karamɔgɔ tɛ se ka sɛmuru ta ka silamaya kɛlɛ kɛ karamɔgɔ b'u dogo wasɔlɔ ɲɔgɔn na u denmuso fɔlɔ ye mobili perezidan mana tigɛ silamaya la jamana kɔnɔ o ye halaki don dɔ ye babani taara new york shok a taara maga a m'ale ka bɔ ye bo cira bugurunjɛ la bonyakɛ bamako o tɛ gesa ye ni ma sariya bonya sisi bilakile mana sesenwar dale b'anw kɛrɛfɛ malikaw le dale du kɛrɛ ka mili ye kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛn dɔ le min ni tɛ taa ta dɔgɔ i be bɔtɔ ta go duman be olu bɛ ka mugɔli kɛ endu fana bɛɛ ka jirali kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ka digili kɛ a be silamɛya kuma fɔlɔ jɔn ye a de kama ala k'o kɛra fu ye ali nigeri ka kusa mali ye mali karamɔgɔ jogo gine garibu jogo ne ni mali karamɔgɔ tɛ hijimaga bile ne bɛ taga ale ka basene kamiru min vage alimami wala dɔgɔni a dɔgɔni zamzamji eto daji ni ya mui kola sase fizik ami wele metri ondi ni seli wati sera iseli 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 ni gosi wati sera igosi 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 kana tango ka kolo suti ikana 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 ni sara hibe bi ikanga 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 ni seli wati sera iseli iseli ni gosi wati sera igosi igosi kana tango ka kolo suti ikana ikana ni sara hibe bi ikanga 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 we maliba kamolo fuye ya police uni islamu de benyona nya hode ya toni tese li malila ya bardi mana bla islamu la nya hode gaza we srifi ya kamolo fuye ya srifi ya ngalu de be kramu bona ya hadun de ni mfon ka fujuguma Alago sara kelo yere kala ye Si orange mone Karamogo dabara mone Ola lili baga O fana ni mone Ni seli wati sera iseli 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 Ni igoshi wati sera igoshi 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 Kana tango ka kolo sutu ikana 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 Ni sara hibe bi ikanga 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 Iseli wati sera iseli iseli ni gosi wati sera gosi gosi kana tango ka kolo sutu ikana ikana ni sara hibe bi ikanga 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 ikanga
alislam again south ne te ka kuma ni aidara ga jama'a ne be ka kuma ni mali jama'a de sungalo mum bali islamo bolo sungalo 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 ja kunu kuma do bi kuma te an bɛ fɛn dɔ kɛ sunkalo la mun man ka kɛ donc maridɔw b'an bɛɛ sini lahara jɔ k'an ka negelaw jɔ kampaɲi ti nege dɔ yan munna kampaɲi ma se ka jɔ paseke ko sunkalo bɛ senna munna silamɛ calo a ye lakunu o ko la n ka foli bɛ banjugu ye ni ala bere kelen ka kɛlɛ kɛ i ye bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ ala k'i bila dangadenw bɛɛ sanfɛ amina yarabi orombo milliyɔndɛri depuis ɲamakɔrɔ sɛbugu
C'est principal, c'est bon jean. Wow, alors parle de la femme là. Monsieur Tchalo, amalou courant, merci.
Mouk bibine.